Yeah. Oh my boy, na 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 na.
Young Liza.
Oh yeah yeah. Oh baby, yeah baby.
Ulinikea kea, nikakupotezea. Kichogo lipogehuza nilikingongea. Sikizo mbea mbea, mengi wanaongea. Mzigo menielemea kwa kona jongea. Nielewe baby gali, usije kwenda mbali. Mana sasa, hali yangu siyo shwali. Nisamee tafadhali, tuachane na shali. Achala wama, jalibu kutafakali. Napopenda napenda kwa kosito jikweza. Kubwa lipi nimefanya paka utake kwenda. So kutenda na kenda wako kume niweza unga vipi kumebana hata nipate denda beki azikabi minaumia sana sina lanki wako mwata nkenda viwanja nimekumisi hani sina ujanja jaki kuwa na miaukisa sina mikwanja
wananafanya kila siku nina fura pengine saki sita mama asifikiri ata ipite siku mezi miaka na musa isipu kona moyo wangu yale haujisiki baby I'm sorry tumetukia mbali mbali wanya bila kujari. I'm sorry, when you're Christina Haring. I'm sorry, yeah, yeah, yeah.
Minikiza weni nulu, fanya niwe hulu. Nime misi papa, hugali kwa ngulu. Niko noli zede koni, nime kwa kungulu. Mungine sigi starter, wendo skali gulu. Wendo lazizi, vila ilizu na nikizi kizi. Mwembe na zizi, sna jizi, saku kidi kidi. Yote na kiri, mafikiri, saku huzi huzi. Sote wa will, must will, sima kuzi kuzi. Nyumba iwi mala kwa jengo moja. Bombi alikatalibi kukatani ya sana. Uwili ni ustawi, ukeke unamazala. Mkata wingi mchawi, wala si masiala.
So kesi, kunoti, ifreshi. Mambo yetu kuraite, raite. Unananana, wana kosa rap, rap, rap. Asa pari sipo kona nani. Yeah, yeah. Siku freshi, spesi. Mambo yote teferani. Wanna kiss a rap 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 as a party sipo kona nani. Yeah, yeah. Siko freshies receive. Mambo yote tafarani. Wanda unafanya kila siku ni metafora. Pengine saki sita mama asa fikiri. Ata ibiti siku mezi miaka na musa. Sipo kona moyo wangu yari haujisiki. Baby I'm sorry, I'm sorry. Tumetukia mbali, mbali. Wanya bila kujari. I'm sorry, mwenzangu sina hari. I'm sorry, to have to be a body, body, watching in a sally. I'm sorry, when I go see the hari, the body, yeah, 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 yeah. Rising, the dinero, oh yeah, yeah, yeah.